Tumekuja Kuimba, We Have Come to Sing by Lynn Zettelmoyer for SATB Acapella Voices. Kuja, Tumekuja, Kuimba Kuja, Tumekuja, 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 Tumekuja Kuimba.
Tumekuja Kuimba.